Berlin di Auma B.
Ne jamu kanye wade na marikika seko ani dongo ade kene do farafina foli ani mu mi nyoko soro kene ka atinge ana ban make mujibu damini ne jamu kam ni au bena dide ka dija jamu kanye akana kwako sabula ni mitalike on dambe deka
yo 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 farafina foli na melikela wa ama foli ani tanuni abawi ama na soro yoro fensera farafina foli jamu kan asigira ni wakati ni na au kulubi au denke na wal make ani au tenke mujibu dambele kabi Washington DC balma wanga foli ani tamni abawi farafina foli mbom nta do ale wad l'america seko ni donc jemu kay mumbe ke araba o araba ngenye killing ka tabla ngenye flower atila segibe ke jemu kanka sibiri kari wati killing fenela ambe soro direct la Facebook ka vewa bambara ni mbom mustro ibse kana FM ka Bamako o 102 FM gao o 106.1 FM sondo tu 90.3 FM utabane balma o ambe soro fene Sanga siti ka o www.bambara.com Balma u jamuka sigirani wakatini na au klube ani au nyebe au terike ani au katidi mulibu dambele kari Washington DC B. Anga kene adinfaya ube jombulu ube bajara debu Bajara ye jomayi alelebe wile chokorobambe kebu ni alebe kono u marala Nuba fumaku anga yambla Anga yambla Alele anga invite ibi Ani aka manager ni oye boîte nkaraye. Kuna na fena amina aka yele ko boro chama lame ani ta klaba dongi duma chama ndi au mamu ni docteur Kev ani Basbi ani Madon. Ula ta ambal mau yani ala temeni jemu ka ya foro ambe kene sigini docteur Kev ali ka police ya ofumu mako. Sanu nege ni lega. Let's go song from MALI Mali oni ba lega.
Damele Ameriki
oh
murugo de ko kwale nyakanu
oh
nyina ke blaga da maga
oh
ko yela hagla gmembe la maganda ko ile ladi nache
oh
damele wol wol damele
Globally.